bisomoze bwakubanga nasalawo bisinza sibiwana budde kubirowoza byonna ebyanga bimala kituufu Yesu asobola yetikke emigugu emizito wejole onooba waddembe ensi gyolabeko yabwoba gwe weerwanira byonna ebyanga ennabimukwasa bisigwira nambe Yesu akoze bingi ebindoze santi mukama yavao wade wendi nzirika omwe size simuta mvande njabao mabanja maji newe minyiga wendi nebanja mulire mikwando nekusawe semba sobola wemfa kuono mandaba simba Chikole katinge sedela bakubanga Avaliyo banjinga babasibide mubuta manjane baoza mireme Yande vya wabinyaga Avana tawe na batuga Vyema wayo binji Joke chana chime bilala Katonde wafe mukamoyo vya gaba Vya mireme temu babu kwa kulizo Sibiwana budde kubirowoza